King of Music.
Burya koko icyo umutima ukunze amatagura nk'itabi wambabaje kenshi ariko bikanga umutima ukakugumaho nahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza ntuzagire ipfunwe n'ushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga Nuzagaruke Nibidakundiye ugiye Ubona urukundo Nuzagira isoni uzagaruke Nibyo koko Akababaje umugabo Kamurenze impinga Biza kuzindure Wenda nzabone ko Bahuri, ndabibona ko utishimye uhora wicuza ntuzagire ipfunwe n'ushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga Nuzagira isoni uzagaruke Nibidakundiye ugiye Ubona urukundo Nuzagira isoni uzagaruke Umutima wagukunze Ntaho wagiye Uracyahari Nagerageje Nuzagira isoni uzagaruke Nibidakundiye ugiye Ubona urukundo Nuzagira isoni uzagaruke